MC Swanks Avenue. Yeah, waboni no muchala nyiriro muwananga ko boti ulira.
Orichiso.
Eh. Boti.
Orichiso.
Bocho.
Eh. Orichiso.
Bocho. Bocho.
Orichiso.
Bolirunaku.
Onkunenyo njagala kugamberero ntindo orichiso. Eh. Orichiso. Engeri jo tunulire ndagabula zemukwano ntindo orichiso. Eh. Orichiso. Eh. Orichiso.
It's so hot that I'm starting to see things clear. That's why I'm always
My service said I've been chipping and cool on dollar. Naye ndabika ntandise okukoyerera singa obaddeomanyi mu kireyo bwensula wandyekubyemu omutima gwo ne wennyulula bwe nkulabyeko leero ne nfuna kanzunzu zenna ne ndobanga embuzi eyambadde kanzu kisooka onyiniro tukulonda lula awotambula nzenna ne nsanyalala jangu nkusaapiise nkukyusekyuse kuba olabika olimu yala omukwano mungi nkukuse kakati ntwala gy'obeera kkiriza nkugambeko tompita muleera hey. Mulabe nno walola alingo w'ekigwo gwe bamaze okkuba engwala hey. Baby girl teweefuula gula w'omutima gwo bambi togukala
nkunenyo njagala nkugamberero nti nno likiso olikiso engeri gyotunulire endagabula zemukwano nti nno likiso olikiso olikiso olikiso.
Then I'm starting to see things clear.
Orichiso, orichiso.
That's why I'm always gonna meet you here.
Mumalunji venda bie, ye gwa singa. Obulunji bo baby nwa wana busanga. Jagala wambulire ene songa. Chimanye dia oba dala wandoga. Buri jempita obu wala bu nefasa. Obu kubandi serebu buja wesesa.
Don't MC
obu bu neyisa. Kanzikirizo obu wala buba buachaza. Bagamba nchaba yimbi benzinyo. Na ye baby mama tondeka kukokonyo. Mazima dala sweetie ye kwekwe nasima. Jangu nkukwate kote we mima. Oh honey nali player. Na ye kankubulire obwenzi bwankoya. Juzi misi Uganda yampaka haga. Nekagana kubanze wanefuga kwe.
Kunenyo njagala kugamberero ntindo orichiso. Orichiso. Engeri jo tunulire ndagabula zemukwano ntindo orichiso. Orichiso. Orichiso.
It's so hot that I'm starting to see things clear.
Orichiso, orichiso.
That's why I'm always gonna need you here.
Kakati enkuba y'omukwano ketonye. Nalulunji kumutima gwanga konkonye. Kamula gama penza manji na yeye wonye. Kuba abafere b'omukwano mama abawonye. Ngabulusa tumukwano nakakanye. Ancha mbibi tanange namufunye. Ooh baby ntunulako mumunye. Tulyoke tutumbire mubirenga kamunye. Njagalo chimanye timazima dala wafunye emundu emenye. Njakukuma kubasagala kuchankalanya. Mumbulira kuchankalanya ze mukunye. Tuzanye katepa kamangu twenonye. Bamalaya bakuno nze nabawonye. Mukwano boba badde banyononye. Nga ze nankira kolumonde musepi chakonye.
Kunenyo njagala kugamberero ntindo orichiso. Orichiso. Engeri jo tunulire ndagabula ze mukwano ntindo orichiso. Orichiso.
It's so hot that I'm starting to see things clear.
Orichiso, orichiso.
And that's why I'm always gonna need you here. She's hotter than the average, hotter than you. She's hotter than you, average, hotter than you. She's hotter than you, average, hotter than you.
Nani sima nyuku wana wakati na ye mama. Sima nje nabi yigide.
She's hotter than you. She's hotter than you, average, hotter than you.
Swans Avenue, don't MC.
She's hotter than you.
Rubber Italian.